Yeah, sure. ART. Nico King Entertainment. Nangempela, nangempela, nangempela kwangempela wesihlanyo kwamambela.
Nginama outline kwebhayibhile nundi kushana 9. Kuma frontline lakaphambili ngikwenzela i deadline. Bama headline emaphepheni mahhalo kwe-childline. Ngenza i-headline yalabo mrepha abangena punchline. O-one two skills isidingo usizo ngama-letter pure. Ngishange nambe namabizo nama-metaphor. Zogane space okhululeka ukwazi ukukhetha more. Ngifake i-chase mazohluleka ukuthola i-better score. Londwa ngiyasevo kwe-buffet plus baby just a touch. Kwe-box akushela kumaline bengilahlela ama-punch. Sound yangathi ama-rose overdose iza nge-punch. E-underground cabat purpose engizwa njenge-hunch. Lentwana mamumish izrime okwama-Teletubbies. Shaya ilokish nge-polish bese lishayine ukudlula i-toughies. Splena senza kuhlangana okwe-time alithenga ama-hikies. Wena wenza kancane ngathi uhamba ngama-crushes. Curriculum yamayina outcome anjoli ngiyasayinela. Le album lethu kwe-parabelami lasishayinela. Sifunde ku-Facebook sifunde ukuthi i-tracks akudizayinela. Telephone book nolaseka sine-check singakusayinela. Before sobhe masimayithi sasidabula amanye amafika. Ngoba masijema sibajayivisa sibaphula amafika. Nokujike ngishante mbengiqubula ngibiza lonke inika. Manganti mike ngikudubula ngentshizi engenatrika. Kuthi ngikufufuthi uchophekile ma uzobhala ngami. Njengempumputhi engenamehla ngazi ukhala ngani. Le godo zabantu emhlabeni awukwazi ukubhala one. Kwebhodi enama-popcorn seed usazogcwala ngami. Ngamangalwa ngasithenge sakhe sami si-advance. Zowazo kwelotha ngibambeki ma uthatha ama-chance. Cherakhe izwisele phezu kwami yazuzisa ibhalansi. Mayinami ngidla grand ngazathi bantwana ngiyarmanzi. Ngizimanzi sokwemali kubrayo chere emabeleni. Ngiyashaya ngikhulu umbhaya eringini ma ungimele endleleni. Ngakugayisha umupa amatheni ma ungazi ukuthi ungiceleni. Kodwa kuyafana ngeke ummele okotshentshesheleni. Noma ungazibulala entabeni uzilahlele ematsheni. Akekho ozodumala ungakusaluti okosatsheni. Makwala khohle ungazodlala ngeke ube ukapheni. Ngoba uyazivimbela ugcwele amasimbo kwenapukeni. Ngaphandle kokulandela imibandela nemigomo. Ngowami umbona emdlalweni nginesono njengojomo. Awukaze ngeke udlale nami vele uvale umlomo. Winkomo makumele ukhabe imike urange umgqomo. Hamba kusasilayini ngibiza slender vetis noma jovis. Ngibamba ngama-punchline enza hlangane le-hovis. Ukili kancane ngizokugulisa uvukwe ama-horis. Estil bancane ngizokujimisa uzube nama-potris. Kufanele ukuthi ungimamele kule campaign mangikhuluma. Kwedlondle champagne malisaceda kuvulwa ngiyaphuphuma. Ngiyangicabangisa kwala ngithi ngiyancenga ngiyangiphuthuma. Shooting phangiso kwesidakwa masiyothenga ikuzuma. Mangabe ayizwa lento ngikwenza ibone njengevideo. Kwenyaphe ngizongena emqondweni ngibophe ngifasa ifindo. Zomane ngikunqapulela isporo uye kubanga umsindo. Ngikutsara imeli kushange stini ukrashe njengewindow. Sothi inkinge kabani mayo awuthe isitabani. Khethe i-albani umdala sibhakele ikhekho umsabani. Banjani labantu benza kanjani waye bangibiza isilambani. Tekulami livithikile basangibuza ukuthi khambani. Ngilo menero okugelezisa tshekisa ikepisi. Dlala ngisemakhanda bothiki nokwama-happies. Nginamathisele ekhanda eklasini lama udla i-chepisi. Ngiyazi ngeke unginuko kwenkawuza ungaphethanga umejisi. Ngeke ungajemi kule game mangipreso kwesoja. Sindo semhlani kulo mbhemi umbulaliwe ibhoja. Ingoma kumele isiroke isikhathi sikuze ibhala moja. Akumelanga ukuthi silokhe ngathi siphuzilala roja. Zokuhlabekisa maulelo kweflop ematrasini. Ngikuplese gamagama vane hip hop esipayisini. Bengikuncengisa mauswelo kwehobe emabhasini. Bese ngikushange namba njengepop emadayisini. Ngomkhulu umthakathi ngenhliziyo iqhuma ukubangikangeni. NgesiZulu isibheke ungazi komjiya inkinga ungazibangeli. NgesiZulu ngikhuluma ngiyaduma phakathi kwevangeli. Kakhulu kubantu abanjengama bangazicabangeli.
Yeah sure. Helpline yama-punchline. Big O King Entertainment. AMT. Nangempela. 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 Ewesihlanu kwamambela. Nangempela. Nangempela. Nangempela okwangempela. Ewesihlanu kwamambela.